you know what kuba mukwano nga gwakusimbye muli awulira ki ba doctor baba n'ebyuma mu malwaliro bikozesa ki muliro polisi n'abasirikale intelligence bakumana ki muliro abakazi abanyirire mpiri bagenda mu saluni bazikolana ki muliro TV disco club n'ezi radio ziyimbana ki muliro muliro muliro
www.mp3ugandanmusic.com